verse 2. Phakama kulelo umhlaba phinisele kwabazidlayo izenzo zabo. Verse 3. Jehova, koze nababi kube ninabi abana. Verse 4. Mpompo bakhuluma amagazi bayazidla bonke ukubi. Verse 5. Isizwe sakho Jehova basiphohloza nefa lakho balinyathela phansi. Verse 6. Bayabhubhisa umfelokazi nomfokazi neyintanda bazibulala. Verse 7. Bathi uJehova kaboni uNkulunkulu kaJakobe akanaki. Verse 8. Qaphelani nina zithutha phakathi kwabantu nokuzula kuqonda nini. Verse 9. Wenza indebe kakuna obhala iso kanakuna. Verse 10. Uthethisa abezizwe ofundisa abantu kwazi kanakujezisa na. Verse 11. Jehova uyayazi imicabango yabantu kuba ingumoya nje. Verse 12.
Jehova, usiswe lowo muntu omyayo, omfundisayo ngomthetho wakho.
Verse 13. Wenzela ukuba umphuze kwizimbi azembe umgodi lokungenamthetho. Verse 14. Ngoba uvakayo kuhlaba lakhe akhe ayulishiya. Verse 15. Ngoba kuyokubuyele kwahlulelwe baqinhliziyo bakulandele. 16. Kubani uyakungumela phakathi kwababi na? Kubani uyakungelekelela kwabenza okubi na? Verse 16. Uma uJehova esizile usizo lwami, umphefumulo wami uyakutsha ukuhlala ekuthuleni kokufa. Verse 18. Lapho unyawo lwami luyashelela umusa uJehova wangiphasa. Verse 19. Kubo obuninginingi bemicabango enhliziyo yami, ukududuza kwakho kwathukusa umphefumulo wami. Verse 20. Leso sobubi singahlanganyela nawe yini, leso esisebenza kubi kungathi thetho. Verse 21. Bahlangana ukwela umphefumulo oluleyo, igazi ecala balila. Verse 22. Kepha uJehova waba yinqaba yami, uNkulunkulu waba yiwa ephephela kulo. 23. Uyangiphinisela kubo ukushiya kwabo abaqede ngokuba Jehova uNkulunkulu wethu uyakubaqeda. Amawubo 95 verse 1. Uzandla ukubela uJehova, sihlabele ngobulo kulo ala lensindiso yethu. 2.